إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبي موسى عليه الصلاة والسلام أغميا أبانتو به ورفنيما وفرعون وكويرا نبو أجندا وكجندا ماسو أتكلونو nenda si empya abirenga tabana babwe abalenzi ngalekawa abana abawala kinonno ngakumulundi guno achikola olwokubeera nti nno tayagala Musa n'abantu be bawere kibala bantu nno basobola okubeera nga bavunika eggwanga lyabwe. Ekyo nno kukyogera Firauna yali ayanukula bali abamukumamu omuliro era nga bamuteekamu okuwuliranga nti bo balabanga ye ayagala okupondooka tabeeranga amaanyi gamuwedde atuuse n'okubeera nga ekyobwakatonda ayagala kukyeggyako. Bamugamba nti atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh ويذرك وآلهتك وسازي وولك موسى نابان توبي بونوني موسي وكورونا موسي وكتجد وكورا بان توبا زي الله سبحانه وتعالى إلانجي نونكورا أبان توبانجي يبقورا نور واليرو إيشالي سنة يمو مسنة زابو أبونوني موسي وكواتا وبرونغم okulaga nti nno bwe bumazeeko ensi emirembe n'okwata abalungamu okulaga nti nno bye bagaanye ensi okutereera eyo sunna y'abakiwagi mu nsi n'okutuusa olwaleero okubira ddala ku musawa y'obubonerefu obwa bulijjo hatta ne ku bushiriku babeera awo mu famire abaga nti ono yagaana okujja okusamira bye batukubye ebisiraani bye batusibidde mu bwavu bagaana okujja okusalira bye batusibidde mu bwavu bye batusibyeko endwadde twali badde twavaayo dda naye abo abaaleeta oludiinidiini mu famire singa bakkaanya naffe ne tugenda ne tulima ku malaalo kintu kitono nnyo okuwulako bukuuzi tuddo kati kirinaki baabaganye wali waganye okusaala wali waganye okusiiba bwe batyo bwe boogera ne balaga abajjanja by'abaamazima n'eddagala ettuufu nga bye baleeta endwadde era nga beekizibu eri essanyu lyabwe. Ekyo nno bwekityo bwe kiri ne ku levu ya famire watya ate ku levu ya zi gavumenti kulaga abantu nti abalongoofu be basinga okubeera ababi. Gwe teweewuunya mu ggwanga lyaffe ng'abantu abasinga okuwangaalira ku mitawaana be bantu abasinga okufa ku ddiini yaabwe, abantu abavumirira buli kimu kyonna ekitaliimu bulungi eri omuntu be basinga okutambulira ku bunkenke mu ddiini yaabwe. Bagaana abantu okutta, bagaana abantu okubba, bagaana abantu okwenda, bagaana abantu okulimba, bagaana abantu okulimba, bagaana abantu okugeya kunakuwaza omuntu n'okugeya agatiriza mbi togeya munno toyogera ku munno kintu kyati kitamusanyusa kyotasoba mugamba nga waali babeera bali ku leve eyo kijja kitya okubeera nti nno bye basinga obungi mu makomera bye basinga okumalibwako emirembe kitegeeza nti sunna ya Firauna ekyagenda mu maaso mu nsi era bwetyo bweribeera era kiyanisa era bwetyo bwe yali kuvira ddala emabega akhriju ala luti min qaryatikum innahum unasun yatatahharun baga mbabantu wa nabbi lut bali wamekan wasat akhriju ala luti min qaryatikum mubajimu siyamwe innahum unasun yatatahharun bunabi itukuza batu enyi nyara bala bafako ebali ebisi bala bangafa batali bantu bala bangafa ke bitu kuza tukuza insubu yetu webade ebanga yonna norecho asabara sabara ala taati Allah sunna yokuona kubera kugumikiriza ebinyizo byabo abatalina mugabo kwa akhira sunna yokuona kugumikiriza binyizo nokuna kuwazibwa nokubonya abonyezebwa kwabo abatalina mugabo kwa akhira mataun qalil babira mbona kuwabo butono nyo fumma mawahum jahannam wa bi'sal masir niwaunzikira muchoto ayadan billah kakati nabbi Musa agamba abantu bintista'inu billahi wasbiru abange ensonga je tuyingidde mu nsonga te ya mutawana mwetagisa okubeeranga mwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala ni musababa kwa atideko atembele bagumikiriza ruwachi innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibade wal aqibatu lil muttaqin eseno ya Allah ajisikiza gwaya gadde mubaddube ate enkomerero obuwanguzi bwabo abatya Allah subhanahu wa ta'ala aye ndala iri ku makuru geegamu Allah agamba tuwa qala Musa nabbi Musa na bagamba tiya qaum abangi mwe abantu bangi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu bumubanga mazima ddala mwakkiriza Allah bumbanga ddala ddala mwakkiriza Allah tugenda kulaba amakuru ga ayen fa alayhi tawakkalu Allah bimba mwesigamira in kuntum muslimin bimba dalanga muli basilam qalu ala Allahi tawakkalna bimba mwanu kuranga bamunyweza na nao bawira jari mamugamba nti ala Allahi tawakkalna Allah subhanahu wa ta'ala bitu esigamide ni basabe duwa ni bagamba nti rabbana umulizu wafe la tajalna fitnatan lilqawmi zalimin totufuli ichigezo ya baba liyazamanya wanajina bi rahmatika minal qawmi lkafirin ila tutase uloku sase lako ubirenga otujia mubantu wano abakafiri aye tugenda kujira bambugazi na tula bibigambu ya Ibn Ashur At-Tunisi rahimahullah rahmatan wasia jayo gela kubigambu na inga tunabigenda ko Nabi Musa alayhi salatu wassalam mumbere ino nawe jolaba ebigambo ebyo ngabo biulira bikulaga bulungi nyonte oluvanyuma lw'okuwangula Firaun na wali ensonga lye genda ku feze tubuterevu iranga feze ye yokubiri yali mugezesebwa okwamanyi kubanga kati Firaun na ali mukulwanira ntebeye yatiridde wali abadde akole ebikolobero nga tannagitiira kakati atwazze mukubeera nti atwazze akyankalanye bwaba wali nga abadde musi kakati okutta agenda kwongeramu ebirungo okubonyaabonya agenda kwongeramu ebirungo ebitongole ebivunaanyizibwa kutulugunya bigenda kwongerwamu ebirungo wahakana kakati nabbi Musa agamba abantu bano nti istainu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wala aqibatu lil muttaqin ngabo muchimanyi nti byafayo bino Allah bituletera ngabo yagamba laqad kana fi qasasihim ibra li ulil albab yali amazo kuleta byafayo byaba nabbi musurati hudu kati waliku nkomere yunaga laqad kana fi qasasihim ibra li ulil albab makana haditha muftara
mulimu ekyokuyiga n'essomo ly'amaanyi. Buli aya, buli kantu Allah katunyumiza ku kyafeeyo kya Firauna, bw'oba okayimiriddeko, kalina Allah kyatugamba ffe. Kubanga eno sharia yaffe, lwaki atuleetera ebintu bya Firauna ne Musa? Okujja kw'amaanyi, tusobola okuyita mu sinaari efaanana ng'eyaabwe. Tukole tutya? Bali abatukulembera baakola batya? Baayita batya mu bino? Waliwo ebibuuzo agabuuzo agabi sitaani g'esobola okusuulamu. Ngiyagala ofune shak mu bukkiriza bwo. Ebyafaayo bino bituwa ansa ku bintu ebifaanako bwe biti. Kaakati ekigambo kyo Nabbi Musa kyabagamba nti abange, wala aqibatu lilmuttaqin, obuwanguzi bwaba abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Okusookera ddala obuwanguzi buno nga ne bw'obulaba n'embeera gye balimu, okubeera nti obuwanguzi bwabwe era nga ddala bwabwe tekirimu kubuusabuusa kwonna era bwawunzika bwabwe, ne tekyagaana kubaawo myaka gyakugezesebwa. Eno nsonga nkulu nnyo eri abakkiriza. Waaliwo ekiseera ky'okugezesebwa awamu n'ekyo ng'abagezesebwa beebo Allah baayagala. Waaliwo okukkiriza Allah ababi ab'omuliro ab'okuwangulwa n'abaako obuwanguzi bwe yabawanga ku bantu abamu, nga bw'olaba nti abasajja bali abarogo baakola omulimu gw'amaanyi ni Allah li hikimatihi, olwa hikima ye, wahuwa fa'alu lima yurida, akola kyayagadde. Yakkiriza Firauna abakwate abatte bonna mu nsi gye yayagala, yennyini gye yakola ki? Yabattamu. Kitegereka. Tekikomyawo, Firauna yeeweze, agenda kubatta, agenda kukola bino, agenda kukola biri. Nabbi Musa teyabagamba nti kasita muli bakkiriza temugenda funa kantu konna. Tuli bakkiriza. Nabbi Musa akimanyi nti bingi bisobola okutuuka waawo. Waliwo omuba abagenda okuttibwa, waliwo omuba abagenda okusibwa, mulimu omuba abagenda okutulugunyizibwa, mulimu omuba abagenda okuttibwa mu nzitibwa embi. Naye mahma kana al amr, inna silata llahi ghaliya, inna silata llahi al janna. Abange ekyamaguzi kya Allah kya bbeeyi nnyo. Nabbi yakozesa atya? Ala. Eyo ala litambihi ya kusika bwongo. Ala abange, inna silata llahi ghaliya, mumanye nti nno ekyettunzi kya Allah, ekyamaguzi kya Allah kyattunzi kya bbeeyi nnyo. Nagati ala abange, muteeke ebirowoozo ku kyemba gamba, inna silata llahi al janna, ekyamaguzi kya Allah kyenjogerako ye jjana. Yagamba alayhi salatu wasalamu hadith yuhassinuhu min Basir ibn al-Albani rahimahullah. Yagamba nti law anna ahadakum aw kama qala alayhi salatu wasalam, singo mukumwe yujarru ala wajhihi, asikibwa ku kyenyi ki? Kibaita kusikibwa ku kyenyi, awalulibwa ku kyenyi ki? Bamukutta amakulu amagulu nam emikono ne bagisiba nga tasobola kugiteekayo okuziyiza kyenyi kiri kubeera ku ttaka, ne bamukurura okuva lwe yazaalibwa okutuuka lw'asinkana Allah mu bukulu bwe ng'eyembeera kitundizo kyaliko. Nabbi yagati la haqqara dhalika, ekintu ekyo akinyooma ng'asinkanye Allah subhanahu wa ta'ala bima yara min maadha min thawabillah subhanahu wa ta'ala, ng'alabye empeera za Allah anyooma kiyayitamu. Kikulaga kibayite jjana, kibayite jjana. Bw'abanga omuntu alinyooma kiyayitamu nga bwatyo bwe yayisibwa ku nsi, naam, watyate ebintu bye tuyitamu. Osobola ogezesebwayo ewiiki ng'oli mu safe house, naam. Osobola ogezesebwayo ewiiki ng'oli eyo tebamanyi na gy'oli. Osobola ogenda mu kkomera ne bakusalira emyaka nga giijo. Osobola bingi ebisobola okubeerako, naye ebisigala tebirina kyebiri ku ekyo ekikulindiridde kujja naye ekitiibwa. N'olwekyo solution yeeriwa, yeeriwa ne wali Nabbi Musa wagamba abantu be, ya qaum, abange, istainu billahi wasbiru. Istainu billah,
Istainu billahi tegeza nti gwo omuntu oli 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 toyi toyi nako busobosi. Obunyuevu si gwo bufuga. Saba Allah kwatireko kukunywera oku. Wasbiru naye weyandise kiri ekyomunda ki Allah kyakutonderamu ekyobugumiikiriza kitofu kiboke eruma kitofu kino kiruma naye buli kikutuukako lowooza ku jjana buli kukikutuukako lowooza ku Allah buli kikutuukako lowooza nti ku akiba lilmuttaqin manya nti nno obuwanguzi ku nkomerero gw'obulina kitegerekese kakati gy'okoma okwesiganira Allah Allah gy'akoma okwewulira ku kintu ekyali badde kitagumiikirizikika n'okigumiikiriza kitegerekese kikibaito kigumiikiriza butafuna bulumi bwakyo nikikuyitako mu bulumi obuyitirivu obuyitirivu bagenda okutabwa oti ngaweuli okyali mukkiriza ngaweuli okyali mukkiriza ukaaba ninga owulya tolinaamu wadde waswase gamba ntakyoliko kitegerekese bulungi ebyo byonna biri ku makulu agafaanaganako bwe gatyo kakati kino kyagamba nti wala aqibatu lilmuttaqin Ibn Kathir akikola ko comment agamba ti ai kyategeeza Nabi Musa alayhi salatu wasalam kyekino wammanga kikulu kiwama tumuganda wange omukkiriza ai fakunu antumul muttaqin litakuna lakumul aqiba kakati mwe ngawe mutegedde nti aqiba okuwa obuwanguzi bwabo abakola batya abati Allah subhanahu wa ta'ala bibagenda okuwangula so si bano bakiwoja abanyigiriza kakati mwe mubeere bannannyini takwa kubanga obuwanguzi ku nkomero mujja butuuka kulwa takwa yammwe wano waliwo essomo ddene muliwulira abooluganda somo ki abantu bangi bwe batuukibwako emitawaana eyinza okubanga community erina obunafu mathala beba minority mu ggwanga ngoba olya bwe twesanga abasiraamu mu ggwanga lya Uganda tuli ba minority twebaza Allah tetuli minority eri eya wansi tukyebaliza Allah subhanahu wataala population y'abasiraamu Uganda yeemala bwe yeekwata ku ddiini neteekayo ebirowoozo ku Allah subhanahu wataala abasiraamu bw'otunuulira emikutu gyonna egikola statistics z'abasiraamu Uganda bagiteeka ku 3-5 3-7 teryakka wansi wa 3 ama bino ebikolebwa zi government nti abasiraamu bali 12 ku 10 ekyo ne waaka ekikazaba n'amaaso gokka gakirimbisa naam ekituufu kiri nti abasiraamu tebakka wansi wa 3 ku 10 mu ggwanga lya Uganda kati abantu abawera 30 ku 10 waliwo amawanga agataweza basiraamu ba Uganda nga ggwanga ddamba nga tebaweza basiraamu baki 30% ku miliyoni 40 amawanga mangi nga tegaweza miliyoni 5 ez'abasiraamu nga ggwanga 30% z'abasiraamu basukka miliyoni 10 kitegereka obunafu bwaffe tebuli mu nnamba yaffe wabula obunafu waffe buli mu kwekwata kwaffe ku mateeka gaani ga Allah kati kiki njagala wano Ibn Kathir agamba kati mmwe mubeera batya Allah abantu balina entegeera embi ku nsonga y'okuva mu bugubi bwe balimu balina entegeera embi bangi obwongo bubalaga endwadde nti yeddagala endwadde enyini namutta lyeki yeddagala kati obwongo bwe bubalaga tuwele nyo na farana. Chichamu. Nedda. Abantu bangi bachu tusiba. Tugana abantu kweli rawana. Nedda abadal. Na ye. Chitufu mirina. Chechine chokuwa tembu wadde ne mujite dagara. Naam. Ate ne muchawe dagara. Awe waji wa mutawana. Tuwele nyo abana naam. Chitiba ito kweli rawana. Bagendo kuburura abasiraamu. Kuwela abaana bakwate direction ye nyini nyini yabali ababonyabonya babirenga mindset yabwe fanani yabali ababonyabonya ekyo tusobola kubulula abasiraamu tekisoboka n'akamu n'akeddagala wabula kyongera kubabbika ku nkomerero mwesanga mulina baddokita
yugwanga yina badoki ten kumi tano mga mwemuni na kevi tano evi tano cha bezi na yare evi tano ngeirisa kusalamu ebocha nga Qur'ani kweyo chama jini nga salamu ebocha nga Qur'ani kweyo chama jini ha bumusanga nga alimu salamu alaikum nga chimu insabu binyo tayagala kutegele kekao ntimuchi nti musilamu bandi kuba ino obulowoozi eri mu mutima obagamba nti singa sali musilamu singa kati njate kumuwalala geti singa nakuzibwa dda ekiŋŋanya okuzibwa nlwa linnya lino alyevuma alyevuma bw'abeera nti Muhammad Kikongoli yagala nyo Dokita Kikongoliro akyagala nyo okusinga omuyita Dokita Muhammad olidde bulungi wahakaga kakati ekyo si kyo ekibbulwa community eri mustadhafu eri marginalized eri persecuted enyigirizibwa ekigibbulula sikwata kkubo lyabagiyisa obubi wabula ekyongera kugibbika okubeera n'omwana ibadallah atamanyi kuwandiika linnya lye nam nga alabikako obusiraamu ngaalabikako obusiraamu buwanguzeeyo obusiraamu okusinga yinginiya atayagala nakwagala bamumanye nti musiraamu kubanga omuntu bw'alengera ono atamanyi kuwandiika linnya lye nga taddeko enkofiira ku mutwe atambula alaba abasiraamu nti weebali ate yinginiya oli bw'aba akuyitako gwolowooza nti nno si musiraamu ate nga musiraamu kitegerekese olowooza nti si musiraamu ayinza obutafaanana busiraamu naye nga yeewulira obusiraamu tabulako ngeri gyagasaamu busiraamu wanaluddawa wonna wali naye waliwo enteekateeka gwe gyewateekateeka omwana mbuyaga naffe tuveeyo n'omuntu n'asomera mu St. Mark n'agenda ku progressive n'agenda ku Uganda Matters enkumba n'agenda e Manchester oyo busiraamu wabuteekerateekera ki wabuteekerateekera ki n'alaba sisimu y'obusiraamu yonna nga tetegeerekeka kubanga biri abisomye abiraba bw'omugamba okulamuza amateeka g'ensi agalaba ag'obusiraamu tagalinaako wadde kaki n'agabaako endowooza embi empitirivu era nga omugamba nti obusiraamu buyina amateeka agasobola okulamula ensi n'ebeera yakitiibwa nnyo n'egaggawala n'ebeera bulungi n'ekola etya alabangaebirooto alabangaebiki ng'ebirooto n'omusingana nga ali more critical acriticizinga nnyo enteekateeka z'obusiraamu n'okusinga bakafiiri n'olwekyo nabbi Musa kyabagamba wano abange mba mwagala okuvaayo gye muli mubeere abatya Allah abasiraamu beetaaga okusoma naam beetaaga okusoma beetaagira ddala abantu okuviira ddala beetaaga ku mitendera gyonna okutegerera kuba profesa wala khaira fi profesa la yaarifu istinja tiri bulungi buli muprofesa atamanyi bwe basitanja la khaira fi profesa atamanyi kusoma alfatiha obusiraamu tebuyina bulungi bwe buyina muprofesa atasobola kusoma alfatiha obusiraamu tebuyina bulungi bwe bulaba muprofesa akwatibwa ensonyi okuba nti musiraamu obusiraamu tebuyina bulungi bwe bulaba muprofesa nam awulira nti ekyokubeera profesa kyamuwa okubeera nti nno talina kumala gatwala buli kyonna kimusomeddwa kino aya eno hadithi nawe okozesa amagezi go obusiraamu tebuyina khairi gye bulamu profesa oyo wabula obulungi tubulamu profesa eyalundibwa mu nnundibwa ey'eddiini n'amanya nti nno bwa profesa bwe ayinayo mukamawe nga ye Muhammad mubaka wa Allah mubwa profesa bwe ayinayo mutonzi Allah ng'agenda n'avunnama awe wali obulungi yotubulina wokka omuntu afaanaganako bw'atyo n'olwekyo mu buli kyonna kye tukola ogenda mu maaso era nga tugwana tukikole kigwana kitambulire wamu n'okukuuma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala Umwana ono ng'omunyiikira kabbulu abbule obusiraamu abbulule oba abbule obusiraamu abbulule obusiraamu alijja kububbulula nga kye bayita obusiraamu akyagala ng'akyagala n'olwekyo ayinsiteeka nti alina kufuuka seeka naye alina okufuna basics z'obusiraamu ezazisomeko ezitandikirwako amanyi okusaala amanyi alifaatiha alina ejjuzo enerereremu bweti kale abeere nga essuula esitandikirwako azimanyi alina tawuhidi alina ki nga alina okusomesebwa okwo ate ng'alina n'okumentaringibwa n'okumentaringibwa okw'ekisiraamu baana mmwe bali muluwumula nti mugende mu ddalasa bali muluwumula owulidde eddalasa eri ku kitundu mugende mu ddalasa so si n'eddalasa eri bawangaalya amasomero agatafa ku ddiini n'amadalasa tebagagenzeemu naawe waka tolina mwalimu abakola atya tolina wadde nti owaka waliwo okubuulirira rediyo esiibwa ewaka zeza muziki n'egundi ez'obusiraamu muziyitako ng'omukafiiri bwayita muzaku z'abasiraamu nga mumanya nti nno ekkuba eryo terisobola kubbulula busiraamu ya qawmu waqaala muusa liqawmihi istaiinu billahi wasbiru إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين بنا نقول تغزيه كبانجي شافا يشينو تشاغا مبياكو ينجا سيستوري انجيزا باتشين توني النامبي سينجرون سونجي وبرا الله يغلا تجيما عبرا نبو لدم آيو لقد كان في قصصهم عبرا لأولي الألباب ما كان حديثا مفترى نوريشو تزيكو آيين الوانسي وقال موسى يا قومي نبي موسى ناغامبا abantu be cyabange mu abantu bange in kuntum amantum billah ino aya ndala jituliko bumbanga daladala mwakiriza allah fa alayhi tawakkalu muwes gamire in kuntum muslimin bumbanga ali basiraam basajjabatu mu mbere yakazigizigi jibalimu bayanu kula nabbi musa mukumunyweza kubanga nabbi yetaga okunyweza bwa abagoberezi be ngira nabwe beetaaga okunywezebwa nabbi waabwe bo bamunyweza mukumulaga nti kyoleese mazima era tuli omu naawe kiteese bulungi era tujja kubeera naawe mu kutuusa kino allah kyakusindise nakyo nga bwe tujja okubeera mu maaso engeri nga tulaba engeri abantu ba firawuna bannabbi musa gye baakola oluvannyuma n'abantu bomubaka muhammadi saa sallama kye baakola ne nabbi sala allah sallam kaakati بامغا انت على الله توكلنا فسبمد الله نبو تغامي ناي تويتاغا كساسبكو الله نتقواتيلكو ربنا ومليزوف لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اي الله تطفولي تشيغيزو ونولويتشو كوجا تغينا كتشيلابا تشكورو نيو تطفولي تشيغيزو اليا بابا يا زمانيا tutya tugenda kukiraba wanajina tutase birahmatika n'okusaasira kwe ya allah tutunuulire n'okusaasira olaba obunafu bwaffe n'embeera gye tulimu n'okulemerwako tulimu n'okusajja okutwolekedde ne lyagwo wanajina birahmatika min alqaumi alkafirin allah subhanahu wataala yayanukula edduwa eno yajanukula naye awamu n'ekyo okwanukula kwa allah kusigala kutambulira ku hikima ye ino point nkulu bannange mu kyafo ekino kyafo ekya nabbi yusuf alayhi salatu wassalam twalaba ebintu ebyenjawulo okusaasira kwa allah eri nabbi yusuf kwali kwa kumutwala mu kkomera okusaasira kwa nabbi yusuf kwali kwa kumusuula mu luzzi bamugule bamutwale ewaali okuwona kwe n'ebitiibwa byeyo gye byali bigenda okubeera so ekiri bamuteeka mu kkomera zuluman wa udwana ninga yewali okuwona sajja baloota ebirooto abivuunule bafulume bamwerabire allah amulekeyo nga bamwerabira naye ng'enteekateeka ya allah weeri ku ye n'olwekyo nabino bibaawo bano ba allah yabataasa n'abajja ku firawuna naye nga tannabataasa waliwo ebigezo ebyaliwo naye ebiseera ebisinga obungi obutawaana gubaawo ng'abantu bamaze okutaasibwa ate gwo guba mubi nnyo nga bafuuse bafunye amaanyi kati bali bokka obukkiriza bwabwe gye businga okusanga ebigezo okusinga nga wano batera okubeera ekitole kubanga balina common enemy kaakati Ibn Ashur at-Tunisi omumanyi ono
yafa emyaka nga atanu ejese rahimahullah rahmatan wasa aina tafsiri yali ava mugwanga ya Tunis yetuita Tunisia aina tafsiri yechitibwa nyeitibwa at-tahrir wa tanwir yemuku tafsiri yensije genda mu maso ejja kweyongera kubirange yatikilla ukisira kino tafsiri ene baliwa mutafasiri zo mulembe guno empya baulaba zogerako bajogerako ebigambo ebiyitirivu tugambe milembe ejijja kubange yongerwa okusomebwa n'okumanyibwa n'okuzuulwa kintu wekituukira kibate kinnamanyika nnyo yusonga lwaki abamanyi abafudde baatiikirira nnyo okusinga abaliwo kubanga irimu yaabwe batenneeyulikaeri abantu abasinga obungi naye bwe bagenda batunula mu bitabo byabwe bamanya nti oyo lwali lusozi mwailimu yali nnyanja mwailimu irimu yaabwe nge esutuka okusinga bwetera okubeera ku mirembe gyabwe n'ekirala bwemala okufa baate bakyalina abakwatirwa nsaalwa ne wali babeerawo nga balamu baba n'abakonjobola bangi kaakati bamala okufa tusigazawo reality yokka ebeera mu bitabo ebeera mu maloboozi kati reality eyo yeeraga omuntu oluusi abeera yali kaakati Ibn Ashur at-Tunisi bwe yali ayogera ku aya eno yagamba nti in kana imanukum إيمان مسلم لله مخلص له غير شائب إياه بتردد في قدرة الله سبحانه وتعالى نبي موسى كابا غامبا ونوتي يا قوم أبانجم أبانتو بانج إن كنتم آمنتم بالله بمبا قدر موكرز الله فعليه توكلوا الله مميس قميلي إيش قامبا شنو كاليب كنو ابن عاشور bumubanga ddala mwakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yani bweberanga imani yammwe imani ya ddala imani ya abasiraamu aba mazima aboolekedde eri Allah subhanahu wa ta'ala gaira shaibin iyahu bitaraddudin fi kudrati llahi subhanahu wa ta'ala wala fi anna wa'dahu haqq nga teriimu kutankana kwonna ku busobozi bwa Allah okubeera nti ajja bataasa jasobola okubataasa ku busobozi bwa Allah kubataasa wala fi anna wa'dahu haqq wadde okubeera nti endagaano ya Allah ya mazima bwe mbanga ebintu ebyo ddala ddala mubikakasa nti Allah alina obusobozi obubataasa ekyo kimu ekyokubiri endagaano ye ey'okubataasa ya mazima bwe mubanga ddala ddala bwe mutwe muli fa alayhi tawakkalu kati ekibagaano okwesigamira Allah mwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala mumwesigamire yaani wa adhhiru al-iman mwolese obukkiriza bwammwe temwekweka lwaki bawula abagamba kubanga ku ntandikwa y'obusiraamu abo busiraamu bwe butuukirako nabbi baatuukiramu babanjiga okweyolesa obusiraamu tebakkirizibwa busiraamu bwa nkukutu tebakkiriza obusiraamu bwa nkukutu babanjiga okwolesa obusiraamu kino nikyo kyali ku Bilaali n'okunyeza kuba kuyabunyezebwanga naye ng'abangi bugana ahadun ahadun alyomu alyomu kye kyali kuba Ammar Basumaya n'abalala nabbi yabayitako nga babonyaabwe nga soboran ya ala yasir innama waidakum aljanna mugumiikirize mukumiikiriza mwe abantu ya ba yasir mazima endagaano yammwe jjana mazima Allah agenda kubayigiza jjana wahakala kaakati mwolese obukkiriza kaakati ku aya eno wano weesembera wansi rabbana edduwa gye baasaba omulezi waffe Allah la tajalna fitinatan lilqaumi zalimin ayi Allah totufuula fitina ekikemo eri abo abakafiri abalyazaamaanya tebaagaba tubafuule ekikemo gye tuli kyetwalisuubidde wano ti ayi Allah abantu abo tubafuule ekikemo gye tuli yaani nitusuula obukkiriza bwaffe kitegerekese nitusuula obukkiriza bwaffe kyetwalisuubidde wano naye si edduwa eri wano ate edduwa eri wano ndala subhanallah giwulirize ogyetegereze bulungi rabbana la tajalna fitinatan lilqaumi zalimin Ibn Ashur agamba liannahum in tamakkana alkufar min ihlakihim aw ta'dhibihim
kawiyat shawkatu answari al-kufar. Kubanga ay Allah, kibategeza ay Allah. Singo waba sajjabe chanya, ni watu sanya au. Singo wawe chanya, ni wawirena kibaga kibatukora. Tuli kameri kawi, notufura kameri kawi. Yenjo giri nyangu, nganda. Notufura kameri kawi, kibaga kibatukora. Kawiyat shawkatu answari al-kufar. Bagenda kweyo ngirinda si fayaqulun bagambe fi anfusihim mitima jawe ulile wantu wano tilau kana haulai ala lhaqi ma asabahum ma asabahum singa bano daladala bari kumazima dikatonda wabujari raso muruku batasa tiba ituse ku chino chibarikoro walero tituwali batusiza ku chino chibarikoro sako katonda wabujariwa ukubawa ukwi kuina mugasochi olaba bigambo bibabagamba mitima jabo kati okuka kati mukatonda kubalaja natawulira eh haba gasachi kibategeza bana abantu bachi abantu ba Musa rabbana la taj'alna fitna lilqaumi totufule ekigezo jebali totufule ekigezo jebali ekibongero obukafiri nobukakanyavu nokulemera munsobi totufule ekigezo jebali wanajina bi rahmatina birahmatika min alqawmi adh-dhalimin agama fayuftatanu bidhalika ammatul kafara wa yadhununa anna dinahum alhaq mwana watu nabiranga bagezesebwa abakafiri nokulaba abasilamu nga momboze nga bali mu bunafu obwechike kya waguru nimbunyomofu nam nibeyongera eryanyi nibeyongera eryanyi nokugulumiza nokuloleza obulungi obukafiri wawe nobulumbaganyi nokusoka ensalo irane bada bantiri ku rwabya abwe kali katonda bwabu abajali sitigiza abalekiridde ku rwabya biwa gwanyi sakuba tusakombera ifanagana ko bweti kitegereka kakati wanapina we cho kuyiga era kyo tuwonzikira ko ensongera cha kuyiga cho ibadallah abarunji abebitiwa kuyiga wano nti bwe kibeeranga abasilamu abanyigirizibwa abali kuchocha batamwa okufuka ekigezo eri eddiini y'abakafiri ne balemera ku bukafiri kati kiri kitya ku musilamu bwatatya bwatatamwa bwatesisiwala kubeera nga yafuka ekigezo eri eddiini y'abasilamu okubeera nga abantu dini yabwe bononekako olw'okubaye bava ku bulongoofu olw'okubaye imma olw'okubawundira obwononefu n'okubalaga nti bwe bulongoofu nga abazuula mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ne bayimirizaawo ebintu ebyo nga balaga nti ino ddiini yennyininyini gye tuliko bwato nabbi yatuwa ebbeetu okuteeka eddiini okuzuula ebyetwagadde mu ddiini era nti ekibayita bidaa hasana nga nabbi yagaa nti buli bidaa bubuze buli kizuule mu ddiini kibuze tekiri mu kalungi watyata omuntu okubeera ku nsobi n'akwata ensobi we n'agiremerako n'agikakanyalirako n'agikoolirako abantu bategeere ensobi eyo ku ntegera gy'ayagala asobole okubeera ng'abaako n'ekibinja kye kyatambulizaako abantu kino nno kiyingiramu ebintu bingi kiyingiramu ebintu bino wammanga ekisooka omuntu okubeera nga kyakulabirako kudwa kyakulabirako eri abasiraamu nawawangaalira okubeera nga atamwa okuvaamu ekintu ekinyweza omuntu abadde ku bukyamu n'anywerera ku bukyamu bwe neseeka gundi tubeera naye mu kibanda ekimwongera okunyweza ofuuse fitina yaleita ku bakafiri la wabula ofuuse fitina eri abasiraamu abadde babeereyo nga beekubamu ebituli nga beeraliikirira nga bawulira si barongoofu bagenda okulaba nga naawe gy'oli nga banywera nga bakola batya nga banywera okubeera nga olina oli mukyala wa seeka seeka omwatiikirivu naye nga gw'otambula nguyamba de munyambala yokolotya abachara ku kitundu libagani kawase bwiba byalemerira giribawe bwiba ali mane bakaba maseka kati abese bajita we basumma bawe
kicyogamba
atefe ulid bulichogeza ko gamba abasilamu sakira wo sakira ku kazi wo ada gutta ku fotu iri mulo tu iri mulo sakira ku kazi wo ulabo mukazi bwafuse ikigezo ereddini ya abasilamu nam songo rusa inzo kubango no musajja afu bakola kawe fube nena gwakola cha waina ko busobozi tebiko mawo uli mu uli mwara wa seka omwatikirivu seka manyifu wachi weyolekako embera iragwo busilamu kintu kiri serious kubango osubira kubera tjoko mukwero okumpi no bulungamu joko mukubera ngo lichi wachi mwara wa seko tambula mu ntambula itafanana wachi mtabani wa seka utambula mu ntambula itafanana nekyo kyogwana kubera nga mtabani wani nga mtabani wa seka nolicho chivira daleri ku musawa ya mama seka seko kwekeka abantu okufuka okugezesebwa mu dini yabwe nga gwofuse songa kadhalik omuntu yenali okumpi ne seka mumbereze enjawulo hatta ne wobera ubezi mulongo ofu kitundu mulongo ofu kitundu tuli seka tuli tuli ha subha ani uyu ani mustafa mustafa ne yabira wawo ku matatu akuba rudo bira wawo mbagunti
atalada
atalira dalara wete muchimaye
atalada
babulabye kutalira dalara atala kakati abadde ye kuba mwe bituli agadi kitegeze ebintu bino mutufu kubanga abantu banji ndini yawe teri independent banywerira kubarongofu banywerira kuchi kubarongofu nolwekyo bwomanya nti Allah ina status yakuwadde oba mu family bakubye embaga eyendongo mu family wamwe toberawo ekya mugaso nnyo okusaka njja kuberawo magambe ko nkole ntya bwoka kasanto baina akobusobo toberawo basigalenga bekuba mu ebituli noyo banakufumirira ekyo bwero okoze kya benyo basigala bekubye mu ebituli ntya erago ntya gibadde ko ekyo kyogera nnyo okusinga kino choruubi lilo kutuka kwa tikambele o nyongo Luganda nkore ntia nedda pobeira o Luganda tebalu yungi na mkono na ntia ngeenda mchala tukungaanako nga mchimanyi tino kuprogram kuliko kulime vijia tukuro mudo tukowole abali Montana po ina genda yo wanut Allah tayagali na kuyungi na Luganda tata yampita mudua wenai nchoku vila njeme domo zade Allah tayagara we musadde kitiba mukumujemera au si Allah wayagalira oyisebulunyi musaddewo eduwake soke gwe linya obwoge kala mtu alira ante mtu alira ente namba menga ubikolide mukifu Allah wakola atya wayagara nolecho barakallahu fekum esonge eno nkuru nnyo okubeeranga tujitegeera wafaqallahu aljamia lima yuhibbuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin tuchagenda mu maso ne echafayo kino kumbere yaliwo oluvanyuma lwokuwangulwa kwa Firauna walhamdulillahi rabbil alamin.